X-Wise. Ubano tunzi ndambeje manje hayibo. Wazadlalisa kwa Jaipa simthinte manje. One up as my tati hustle.
Hey, bangbuza 21 yemibuzo. Bangazon, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuye. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunane. Abazazi bafunani, funu tando ulimali.
21 kwashi, nina nemibuzo. Bano beipegi, nepifu mboni buto. Benitik newo, kandinze liluto. Imali londama, jila spesipu. Basanda mastaba, basandi maspamba. Batwala maspapa, basniga zindugu mashayana. Siakela siapapa, nisniga zutando maspanda. Nyambona siyakhanka sasifala indlala emakhasana. Kuvuma balosimsa, kuvume nedlozisa. Le ngoma yengozisa, hle hlampani ungayisusisa. Bengibona nginyonisa, sengale ngizokokhoza kumfana. Bengabi yingozi ithwa nsengantaka ngoshuni.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazona kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuye. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane. Funa uthando olumali.
Afrika ngemalini kwenyakazi umzazila namini. Namhlanje nginamalini. Bangumele siyibale banamalini. Mahithi nginamaningi. Inkabini ekhodi yinyamani. Man bosa nina mani, au gato nangona nina mali. Karepa ngatula baipi, ngatula ngarepa ganti. Batrepa batepa baiti, kantaga ngoshuni nganki. Hingabi maikonya naifi, hindugeza kanda naifi. Ushuni wenka busu indi, sautaba wafunyo naizi. Bangbiza ngespupu, belangiza melibupu. Ezamile tuktu, kega bangtande wezumbu. Sakena babelo moj, kabine hasa wafugito. Sakala bakalumon, bakichimi vene bakalugloy. Basandi wonge, batasi onema. Soili masonge, jima sizinga. We can't give up now, soi pushangenga. Chalo ya nzima, chalo ya sena.
Bambuza 21 yemibuzo. Bangazona, kodwa ngeke benze lutho. Bengingedwa kule meko bengikuye. Obangene intwana yamishona kubo. Ngoba laba abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane.
Abazazi bafunane. Funa uthando olumali.
Abazazi bafunane.